labda sira zisinge kwepo. Labda ningevuma kisha nipotee kama upepo. Wengi walimeza kisa kimonekano niko simpo. Wakasema ni huruma tu ila kipaji kwangu hakipo. Mola ndo mpaji, anayemtaka umpatia, ni bure mkioji. Kama ipo ipo ntazidi toboa, nasi walomu majaji. Walichofanya kukosea, kipaji sofoji. Leo bendera wani inapepea. Shukrani madam lita, kwa upendo na moyo lonipa. Leo sauti wani nasikika, kila kona amiswa na nita. Amani kwa wana wote East Africa, kwa supporti enu ya uhakika. Na mina kaza mwendo nitafika, na hidi kamwe sito vimba kichwa. Bado mina shine,
shine, shine, shine, shine, shine, shine.
Nyota ina shine,
shine, shine, shine, shine, shine, shine.
Pande zote mina shine,
shine, shine, shine, shine, shine, shine.
Na nyota ina shine,
shine, shine, shine, shine, shine, shine.
Majaliwa ni juhudi tu sio ndumba, na mikipaji sikusingiziwa, ni nguvu zake Muumba. Na mina aso nione njia, ili kesho ndak mavumba. Eh, kila atua dua, na mi mdogo mdogo nasonga.
Wengi walinikatisha tamaa, ili kuzima zangu ndoto. Kila kukicha bra bra, maneno fani yake nako. Siwezi kwa star, napigo brandi za kiloko. Sina uwezo ila ninja.
Shukrani madam lita, kwa upendo na moyo lonipa. Leo sauti wani nasikika, kila kona amiswa na nita.
Amani kwa wana wote East Africa, kwa supporti enu ya uhakika. Na mina kaza mweno nitafika,
na hidi kamwe sito vimba kichwa. Bado mina shine,
shine, shine, shine, shine, shine, shine.
Nyota ina shine,
shine, shine, shine, shine, shine, shine.
Pande zote mina shine,
shine, shine, shine, shine, shine, shine.
Na nyota ina shine,
shine, shine, shine, shine, shine, shine.
Shidoga, 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 na wachezesha kidoga. Shidoga, shidoga, na yumba yumba kidogo. Shidoga, shidoga, na cheka cheka kidogo. Shidoga, shidoga,
cheka imaya, cheka imaya, cheka imaya, cheka imaya.